maka for more.
Sile Mbarikiwa.
Let's get busy.
Oh baby, please don't go. Umenichanganya mama kwenye ubongo. Usinipe kisogo. I swear to my God I'll be loving you. I want to give you everything. I want to tell you anything. You're my beautiful melody. Nimebwaga moyo, moyo kwako na mengi maba. Baby wangu nakupenda, si wajua nakupenda. Usije mbali ukaenda, utanitesa mie. Mpenzi wangu nakupenda, si wajua nakupenda toto. Usije mbali ukaenda, utanitesa mie. Jua twaendana sana, utaninawe mpaka tofanana.
I'm like shika, ulivo shika pashikilie. Fikra, zikisha fika nifikirie. Fika, nilisha fika nisubirie. Lika, love kwenye glass intilie. Sister, hakuna wasi wasi usilie. Umefika kwa mister, kachini utulie. Akili unasibeba, umenigusa papaya. Mauna nitega, unajua sogopi miwaya. Twende bega kwa bega, kuna kwa expire. Uwanjani kwenye soni wega, mpaka utaretire. Toto kula raka, makipindi cheta kaya. Moyo unawaka moto, na wainafaya.
Nakupenda, si wajua nakupenda. Usije mbali ukaenda, utanitesa mie. Mpenzi wangu nakupenda, si wajua nakupenda toto. Usije mbali ukaenda, utanitesa mie.